dalkii xamar aaday oy dalxiis u joogto daawaanay sabeero doogiyo ubaxe huwayahuwa dalku waa barwaaqo imila diran weeye huwayahuwa huwayahuwa jigjigay yar gaadhay jawi deggan weeye dalkii bay jeclaatay huwayahuwa jabuuti bay u dhooftay badda xeeligeeda xeebtay u xiistay xasuus bay u qaaday huwayahuwa 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 gaarisay yar aaday geel dhalay ku maashay gacalkii bay aaday yeyigeena weynbay kolba geeska aaday huwayahuwa huwayahuwa hargeysay u dhooftay haleelada ku maashay waa hodan dalkeenu haybadeedii weeye huwayahuwa.